vuto langa ndilimenelo komano chimene chimandivuta ndichona kuti report imene inatuluka ama news sanalandire bwino anachiukitsa iyai amanamizira misala amapanga chakuti nde ine zinandivuta kuti ndidzikha ndikulimbana ndikumayankha manyuzi za kunamizira matenda kapena zina zote fanaona ngati kuti kapena ndalowano khoti la manyuzipepala nde ndipange clear kunena kuti chifukwa chomwecho chimene ndakhala ndikuvutika kuti ndizipeza medical attention kapena chithandizo mchipatala chifukwa chonena kuti even amzipatalamo amalephera kulimba mtima kuti azindipanga treat poopa kuti azinenedwa zambiri zokhudzana ndi chani ndi matenda anga moti chindipange ni revoke bail ndakhala ndikufunika kuti ndipite ndikomwe ndi doctor komano madokotala ambiri akuopa chifukwa cha publicity imene ilipo surrounding nkhani za ineyo nde nanenso nangoti ndivutike kaya ndizimamapenikira mpaka na miyandu ithe nde pamene mwina ndingamasuke kupeza chithandizo chakuchipatala. Let me explain that there have been a lot of negative publicity as regards to my illness. I've been ill in so many ways. Precisely what has been dominant in the illness is anxiety disorder. And the problems that comes along with anxiety disorder is what they call psychosomatic. Now, psycho is the head, and the somatic is the body. Now, when the head is not functioning properly, sometimes it can also cause problems in the body. Now, you can research on that, and I think they will tell you. Now, the problem is that ever since the diagnosis, people have been misinterpreting that to madness. I've never been mad, and it was unfair for the media to brand me as a madness faker. But I didn't want to be fighting the media. I felt they have their day, and I also have my day. Precisely, I've been denied of proper medical attention because of the same. Even the medical practitioners haven't been forthcoming to be treating me because of the pressure of fearing appearing in the papers and being branded that maybe they're coming out to declare me to be in a problem is like they have conspired with me so that I should have the sympathy of the judiciary in terms of my trial. So I had to persevere to see that the cases have been finalized so that I can now start accessing medical attention that is necessary to my health. So seriously, it's been very unfair to me. The media hasn't been fair to me. You have branded me a thief. You have branded me also a person who has been faking madness and all that. But, you know, there's always an end to everything. What I'm looking forward to is a new life. So if someone wants to live in the past life that I've left behind, that's his funeral. Because I want to move on. And those who want to move on with me, they'll move on with me. Those who want to stay behind, they'll stay behind. And it's their problem. It won't even bring any development in the country. Chamba ndifotokoze, ndende zinasintha. Kundende sikuphera anthu ya. Mirandu imene timapatsidwa, kapena timazengedwa, zigamulo zimene timapatsidwa, zimakhazone kuti sakhale ndi ufulu woyendayenda. Vuto la Malawi nkhanza, chikondi tilibe. Muka munthu chirango choti munthu apatsidwa kundende nchokwanira chimene chichacho nde mufuna adzika kugona pansi asamafunde mphepo impweteke ndi kuti zimene zimakhala ndi vuto pathupira munthu uthanzira munthu zimene zili zosagwirizana ndi ufulu wa munthu moti anthu akamakhala asamaganiza kuti kundende ndi ngati kwa kale kuja ya now akamati ndi malabwino oti timakhala bwinobwino mukafufuza mpezo ndende pano pa zopangidwa zoti zikhani mabedi ndi zotero so ndi simple malo chakudya akupereka choti anthu azidya moyenerera ndi kuti kukhala kuti situmamenyedwa ukadwala umalandira chithandizo chonena kuti utani ulandire kuli zipatala so ndende sindikudziwa kuti anthu mufuna kuti ife tidzikhala mwa mtundu wanji tikamafika kuno ku anthu tidzipeza kuti kulira ndiye mudzitee koma ndiye walangidwadi kulanga sikumeneko chilango ndi kuchotsa ufulu ukhalawo munthu womasuka ndi chimene amalai mwene amudziwe osati mudzikhala muwa wakale woti anthu akapita kundende ndi kuti basi kumene kuja akafa iyayi aina kuti asungire bwino kuti akhale nzika zabwino kutsogoloko.
If you had to meet the former president Joyce Banda, what did you tell her?
Chikondi ndi chofunikira.
That's all.
Basi.
not used me to
izwa kuzidziwa kale so palibe chifoyo ndidzika forokoza zvinzoda kuzidziwa kale koma chikondi kusa kumugwisa nchino munthu wina mkusowa chikondi so utenga kuti chikondi ndichofunikira ndiwo pambana pazonse.
Mr. Utebo, we hear you are leading a very luxurious life in prison. Can you explain?
I'm not living a luxurious life. I'm just living a normal life like any other prisoner. The
a
fact,
bed, a mattress, bottled water?
As you can see, I'm already a disadvantaged person. Bottled water is not an issue. When people visit me, they can bring bottled water. But if the bottle was over there, I drink tap water. Actually, I'm someone who has grown up in the villages. I can drink even well water. So about my life, it's life of everything, ups and downs. I can live the humblest life. I can live even the luxurious life. After all, I'm someone who has made a lot of achievements in my life. But that does not mean that I'm not a person who can cope with prison life. I can.
But when my friend is going to get a job, I'm going to chikana ndi impact yanji wa makashigiri kese zena
ndokhulupira kunena kuti ndi nthawi yakwana kuti anthu ambiri ngati akufunira bwino zabwino mtundu wa Malawi amene akudziwa kuti anatengapo gawo makama account anagwisidwa ntchito angobwera poyera kuti tichepetse umene mtundu wa Malawi kutani ukukumana nawo so siningapange force zili zose chilungamo chidzoweka mu mtima mwako. Koma ineyo kumbali yanga gawo langa ndatenga ndapangapo andi zinthu zinakwika koma ndiyena kutengapo so gawo kukonza mchifa chake ndikubwera pano ndabwera pano molimba ntima chifukwa zimene ndikupanga sikuti ndizongosangatsa wina aliyense ya anthu ena so mwina ali ndi mantha kapena kuzokhandi timbona ndipange chipongwe koma ndaona kuti zinthu zena kuti nyimbo imene ina kuti isinthe isinthe kuti mwina Malawi angakhale osinthika.
That's in English. What do you think today's sentence will have an impact on the ongoing Kashgar cases?
It's high time that those who feel are involved in one way or the other, they should play a role to relieve the burden that Malawians are currently suffering by either coming out straight to just quicken the process so that we can move forward. It's high time. You know, you can see ever since the revelations. It's almost close to 3 years now that cases, some haven't even been started in courts. So it's high time we moved on with speed so that Malawi can move on. People should move on so that success and development can resume in the country.
Thank you very much.
Thank you.